Best quality.
Clama la msei. Ndiyo. Ina fly sana kusikia hii. Ndiyo. Asa mpona kaonekana. Asa mpona kaonekana. Huyo. 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 Alakati na kitundo. Mantari kwa biti. Huyo.
Manda, manda, manda.
Sisi maisha popote. Falsafa maisha popote. Sisi maisha popote. Kioni moja maisha popote. Sisi maisha popote. Nasa kioni maisha popote. Honamang, honamang, honamang. Honamang, honamang. Tem kama tem mwepeleka tembele. Tem kama tem mwesogeza tembele. Tem kama tem mwepeleka tembele. Tem kama tem mwesogeza kitunda shule. Tem kama tem mwepeleka tembele. Tem kama tem mwesogeza amore nincha. Tem kama tem mwepeleka tembele. Tem kama tem mwepeleka. Ona mama nklifu tanklino wanklitoa. Klifu tanklino wanklitoa. Mama nklifu tanklino wanklitoa. Klifu tanklino wanklitoa. Dulija ifa nklifu tanklino wanklitoa. Klifu tanklino wanklitoa. Mama nklifu tanklino wanklitoa. Klifu tanklino wanklitoa. Stop nklifu tanklino wanklitoa. Klifu tanklino wanklitoa. Ato champion pea. Ato champion pea. Ato champion pea. Sailo alodi. Ato champion pea. Ato champion pea. Ato champion pea. Weusi kama kankaja. Ato champion pea. Ato champion pea. Ato champion pea. Pata mapanga yu. Ato champion pea. Ato champion pea. Ato champion pea. Shidi mishankazi. Kobana nikapinka na pinka alafu. Anatampa beki afu nipo sentafu. Na hii mechi fight anacheza alafu. Na butu wambali ndo sifa sa sentafu. Ato champion pea. Ato champion pea. Ato champion pea. Kinyo nteli kona mpaya. Ato champion pea. Ato champion pea. Ato champion pea. Kwa file. Ato champion pea. Ato champion pea. Ato champion pea. Yoni mandobi. Ato champion pea. Ato champion pea. Ato champion pea. Wisi babu. Tunakuja kimtandao. 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 Bana city. Kimtandao. 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 Kimtandao.
Baba Islam.
Kimtandao. Kimtandao.
Shekema Dawa.
Kimtandao. 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 Kimtandao.
Wisi tamimu.
Kimtandao. Kimtandao, 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 bene bene kimtandao, 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 kimage kimtandao, 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 kimtandao,
kimtandao,
kimtandao, kimtandao, kimtandao,
kameruti,
what,
bakachai,
what,
mdori wa kabatini,
what,
naona kari,
wagine,
what,
naona kari.
Watoto wa Masai
asampona kaonekana
nawaona
amuri nicho
wewe hapo
naona kari
wewe
tulijaifa
acha kabisa
naona kari
wewe
watoto wa Sabato
kama wote
hobu kimage
na wengine kibao
cha usela
dago
naona kari
wewe
wase wakitunda mabegani
kichuksi
kakaima
mdachi
naona kari
we
watoto watemeke
parisi
mkoba
mselabuya
naona kari
hika pigia manta buwana
watoto mbagala
watoto wa Morogoro
watoto wa Kisaki
watoto wa Ikwiriri
watoto wa Mapinga Bagamoyo
naona wakari
Selemani Koreza
watoto wa Kebo
Mitebo
naona wakari
Poti Kagire
wasewa Bincho
digi digi pombe mtiti baba
falsafa ulipo tupo baba
dima dima skanka
saglaifu
26 jabu jabu
Dogo kwafo
Dempwale
naona kari watoto wa Keko, watoto wa Buruni, watoto wa Magole, watoto wa Kifule, watoto wa Msonkola, watoto wa Gobs, watoto wa Chanika, watoto wa Zingisiwa, na waona wakari, watoto wa Kisalawe, watoto wa Temeke, na waona wakari, wasiwa Manova City, Dicho, watoto wa Kiwalani, Mapu, na waona wakari, Maji Machafu, Mpulaati, na kuja paka Tumaini Jema, Uchi wa Pasaka, watoto wa Madawa, leta uchizi hapo, asampona kaonekana, asampona kaonekana, ficha sura yako, producer,